Radio de América. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri Facebook, Instagram na YouTube turi kuri @ radio yacu kuri site yacu kandi waishatu radio yacu voa.com niho musanga ibiganiro byacu byose. Hano muri studio ya Karindwi i Washington DC, Cornelius ari ku buhanga bw'ibyuma, Alois Bigirimana niwe ugiye kumfasha kubagezaho iki kiganiro. Kuri mikoro je mwumva ndi Jeffrey Mutagoma, ndabasuhuze mwese mbahe ikaze mu kiganiro muri sanga kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Buri munsi saa 10 ni ikiganiro muri sanga aho ni ku isaha iyo mu Rwanda, mu Burundi, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo naho muri Uganda ho biba ari saa 11. Turabasuhuza rero mwese mutwumva muherereye mu karere k'ibiyaga bigali ndetse no hirya no hino ku isi, abadukurikira ku murongo wa internet cyangwa se abamaze gushyira app y'Ijwi rya Amerika muri telefone yabo. Ikiganiro muri sanga rero cy'uyu munsi muravuga muti tubahishiye iki? Isangano ry'abari n'abategarugori baranira amajyambere y'icyaro mu Rwanda riherutse kwemeza ku nshuro ya mbere ingamba zikubiye muri gahunda y'imyaka itanu zo guhangana n'ihindagurika ry'ibihe iri mu ndorerwamo y'ingamba z'iterambere rirambye. Izi ngamba ziteganya ko mu mwaka w'2050 u Rwanda rwaba rumaze kuba igihugu kihagazeho mu birebana n'ihindagurika ry'ibihe. Iyi gahunda iteye ite? Hazakorwa iki? Kizakorwa nande? Ryari? Bizatanga iki? Bizamenyekana bite ko ibyari byateganyijwe cyangwa se icyagombaga kugerwaho cyagezweho kuko? Ibi nibyo tuganira n'umuyobozi w'isangano ry'abari n'abategarugori baharanira amajyambere y'icyaro mu Rwanda, Madame Uwimana Severine. Tugiye kukwakira muri studio za radio Ijwi rya Amerika, turavugana uri Kigali mu Rwanda. Ndagira nti ikaze mu kiganiro muri sanga.
Urakoze cyane.
Ye, urakoze nawe kutwemerera kuduha umwanya wo kutuganiriza kuri izi ngamba. Ndizera ko umurongo wa telefone uruze kudukundira. Ndumva hasa n'harimo amakara za make ariko ku buhanga bw'ibyuma baragerageza badufashe kuyungurura. Reka duhere ku mavo n'amavuko y'izo ngamba n'icyabateye kuzifata.
Murakoze cyane. Amakara arimo araterwa n'uko hano imvura irimo kugwa ari nyinshi, ariko ndatekereza yuko tubigerageze kumvikana. Nk'uko mwabivuze, ndi umuyobozi w'isangano ry'abari n'abategarugori baharanira amajyambere y'icyaro mu Gifaransa, Réseau des femmes pour le développement rural. Ni umuryango w'abagore wita ku iterambere ry'abagore bo mu cyaro. Tugira ibikorwa byinshi mu muryango. Ni imfura mu miryango nyarwanda y'abagore iharanira amajyambere y'icyaro, kuko ni umuryango watangiye muri mirongo inani na gatandatu ugenda ukora ibikorwa byinshi uharanira ko umugore yagira uruhare mu nzego zifata neza n'ibyemezo ku mugore yagira uburenganzira ku mategeko yagira uburenganzira ku mutungo ko umugore yaharanira kujya mu ishuri gukangurira abana b'abakobwa kwitabira ishuri dore yuko udashobora gutera imbere udashobora kujya muri izo nzego zifatirwamo ibyemezo igihe cyose abagore baba batarabashije kwiga n'abana b'abakobwa tugomba kugira icyo dusaba ariko tukagira n'icyo tujyanye tukagira n'icyo dufite tukagira n'inshingano tukagira n'uburenganzira ariko bishingiye ku cyo natwe dusabwa gukora kugira ngo tubashe kujya muri urwo ruhando rw'iterambere nk'abandi benegihugu bose nk'abandi banyarwanda ndetse nk'abatuye isi muri rusange ejo desambe rero yagiye gukora ibikorwa byinshi igenda ikora imishinga igenda ikora ubukangurambaga ariko byose byabagiye bishingira ku bushakashatsi niyo mpamvu rero muri iki gihe nk'uko amasezerano mpuzamahanga abigaragaza nk'uko ari ikibazo kigaragara ku isi hose na rezo de fame ntabwo yasigaye inyuma kugira ngo ifashe abagore kugira ngo bahangane n'imihindagurikire y'ibihe ndetse barusheho kwimakaza ibidukikije rezo de fame rero twakoze mu bikorwa dusanzwe dukora turengera ibidukikije ariko noneho twasanze tugomba gushyiramo imbaraga zirenze tukagira gahunda yihariye atari uko kurengera ibidukikije no guhangana n'ingaruka z'ibihe byakwinjira muri gahunda zisanzwe ariko noneho tugashyiraho gahunda y'ibikorwa y'imyaka itanu tuzajya twisuzuma aho igeze buri mwaka dushingiye ku bikorwa twateganyije ndetse nyuma y'imyaka itanu birumvikana tuzakora evaluwasiyo turebe ariko n'ubundi mu guhangana n'imihindagurikire y'ibihe guhangana kurengera ibidukikije ntabwo ndi buvuge ko ari ibintu bifite igihe bizarangirira tuzakomeza kubikora nyuma y'iyi gahunda y'imyaka itanu tuzakora indi gahunda nanone y'imyaka itanu ariko hashingiwe kuri evaluwasiyo hashingiwe ku gusuzuma ibyo twagezeho noneho bitwereke izindi rekomandasiyo cyangwa se bitwereke izindi ngamba z'ibyo tugomba gukora nyuma y'iyo myaka itanu
wari uvuze uti twasanze ari ngombwa ko dufata gahunda yihariye ndagira ngo duse n'abagaruka ku cyatumye musanga ari ngombwa ko kuko n'ubundi mwari musanzwe nk'uko ubivuze haruguru mukora ibikorwa byo guhangana n'ihindagurika ry'ibihe kuki byabaye ngombwa ko muvuga muti noneho reka dushyireho iyi gahunda yihariye y'imyaka itanu
murakoze cyane iyo urebye ubwiyongere bw'abaturage iyo urebye uburyo urusobe rw'ibinyabuzima ibidukikije muri rusange bigenda bitembera bigenda bigaragaza n'ingaruka zikomeye cyane cyane izo ngaruka zikagira uruhare ku mugore cyane cyane ko twasanze abagore aribo badafite amakuru aribo bakanitabira ibikorwa byo kurengera ibidukikije hamwe nk'urugero iyo hano mu rwanda usanga nk'ishyamba n'urugero usanga ishyamba ni umutungo wa babiri kubera yuko amategeko aduha uburinganire n'ubwuzuzanye ku mutungo kuko ni 50%/50% ariko usanga nk'iryo shyamba risa nk'aho ari ry'umugabo kandi nyamara n'umugore yagombye kubigiramo uruhare cyane cyane mu kubibungabunga ikindi mu mirimo y'umugore wo mu cyaro muri ya mirimo idahemberwa dukunze kwiga mu cyongereza ntitezi keya waki ya mirimo itagira igihembo yo kwita ku muryango yo kwita ku bana bahereye mu gitondo ukageza nimugoroba usanga biza guhura neza n'aho umugore atabungabunga ibidukikije ahubwo ari mu bangiza ibidukikije ndavuga niba agomba guteka biramusaba inkwi izo nkwi rero niba atemye igiti ntatera ikindi cyangwa se aho kugira ngo aburare akaba yakwangiza amashami y'ibiti akaba yakwangiza ibiti bikiri bitoya nanone twagera kuri yasuku n'isukura niba umugore atazi kuvangura imyanda kuko niwe akenshi usanga niwe ukora isuku atazi gutandukanya imyanda ibora n'itabora atazi ishobora kuvamo ifumbire atazi gutandukanya n'isho niyo ashobora kubika akaba yaza igihe kigakorwamo ibindi bikoresho izo ni byo byose nibyo byaduteye kuvuga ngo dukore gahunda dukore ubukangurambaga dukore amahugurwa dukore ibiganiro ndetse tuninjire no mu mishinga ishobora kubyara inyungu wa mugore yimakaje kurengera ibidukikije ariko afitemo n'imirimo akora hanavuga dutekereza ko abagore twabakangurira gukora za pepiniye usanga kenshi bazikoramo ariko bakazikoramo nk'abanyakabyizi ariko byagera ku nyungu no kugurisha ugasanga ba nyiri pepiniyeri n'abagabo ugasanga za mbaraga zabo zibaye kuwateta ba bagabo babahaye akazi aha rero n'abagore kubera iki noneho batazikora kugira ngo bazibyaze umusaruro icyabiduteye rero nta kindi ni uko ingaruka zijyanye n'imihindagurikire y'ibihe no kutarenga ibidukikije bikora cyane cyane ku mugore aha ni hahandi navuga ngo iyo amapfa yateye iyo imvura yabuze iyo imvura itaguye wa mugore ukora wa murimo w'ubuhinzi kuko dufite abagore bakora umurimo w'ubuhinzi butari ubw'umwuga nanone bageze kuri 87% ugasanga iyo imvura rero yabuze kandi amaramuko ayakesha ibyo yahinze usanga amapfa inzara bimugeraho aha ngaha mwambaza muti afite umugabo we nimugeraho akenshi tumenyereye ko iyo habaye ikibazo akenshi abagabo nibo baba ba mbere bo gusuhuka bakajya gushaka icyo twakwita imirimo ahandi cyangwa amaramuko mu gace karimo kwera nyamara wa mugore n'aba bana batugera aho ngaho
ariko baba bagiye guhahira urugo ariko
ndabyemera baba bagiye guhahira urugo ariko hari igihe reba 1980 reba ijanisha ry'abagarukana amahaho kandi aba yanagiye nyine iyo yagiye guhahira urugo kugira ngo azabone ntaho agaruka nawe abanza kubaho no kwibeshaho kugira ngo azibuke na wa mugore ndanabyemera ko ashobora no kuba agenda akanahahira urugo wenda agatsinda ariko na wa mugore ntabwo ari ngombwa ko wa mugore azarindira ko ka kandi agatera ya mapfa atera kugira ngo nawe agire uruhare mu kurengera ibidukikije niyo mpamvu twifuza ko umugore yakarengera ibidukikije agakumira n'ayo mapfa agakumira n'ingaruka zose zaterwa no kuba atarengera ibidukikije
reka noneho noneho duse n'abinjira muri gahunda nyirizina izo ngamba nyirizina noneho mutubwire ziteye zite murateganya ko hakorwa iki
murakoze cyane ingamba za mbere zishingiye ku bukangurambaga kuko ntacyo wakora abantu batararangiza gusobanukirwa no kumva muri iyo gahunda y'ibikorwa muri izo gahunda z'ibikorwa tuzabamo gukangurira abagore kwitabira ibikorwa byo kurengera ibidukikije no guhangana n'imihindagurikire y'ibihe ariko kubera ko twimakaza ihame ry'uburinganire ntabwo tuzakorana n'abagore gusa tuzakorana n'imiryango muri rusange ugizwe n'abagabo n'abagore ndetse tunabitoze tukangurire n'abana b'abahungu n'abana b'abakobwa mu mashuri ndetse n'abari mu mashyirahamwe amwe n'amwe icya mbere ni ugushyiraho ingamba z'uko umugore wo mu cyaro yagira uruhare rwo kurengera ibidukikije ndetse no guhangana n'ubudahangarwa kwihindagurika ry'ibihe aha ngaha rero tuvuga yuko abagore tutabiteganya cyangwa tuzabitereka nuko tuzagira abagore umubare w'abagore bagaragara umubare ugaragara ku bagore basobanukiwe ndetse bafite n'uruhare mu kurengera umutungo kamere haba gufata neza ubutaka gufata neza amazi ndetse no gufata neza ingufu ibitanga ingufu
ubu bihagaze bite ubu icyo mwarimo uvuze gihagaze gite, uwo mubare uhagaze gute?
Ubu ngubu mu by'ukuri ahandi ho navugaga ko abagore kugira ngo bagire uruhare mu gutunganya ubutaka ni gahunda iyo tubona ko umugore ataramenya gukora ifumbire y'imborera kandi afite ibyatsi afite ibyo yayikoresha mu murima we agategereza yuko hazaboneka ifumbire iriya iyo twita mu Rwanda nkunganire ashobora guhabwa n'ibigo bishinzwe ubuhinzi. Icyo gihe iyo bitabonekeye igihe usanga kwa kweza na bwa butaka bwe bugenda bugata ireme adashobora kubufumbira. Ikindi iyo tugeze ko agomba kubungabunga amazi, kugira ngo abungabunga amazi hakwiye ko akangurirwa kugira ubumenyi mu gufata cyane cyane amazi y'imvura. Ahangaha dufite imishinga iha abagore iha imiryango, ndavuga abagore cyane kuko aribo bigiraho ingaruka, ariko ibigega bifata amazi y'imvura tunya imiryango. Kugeza ubu ngubu ntabwo ari imiryango myinshi tumaze guhigega, ni imiryango 600. Ayo mazi agira uruhare ku muryango, ariko nanone nabo bagomba kumenya yuko aho baboneye ubushobozi bagomba gufata amazi y'imvura kugira ngo abafashe haba muri ya mirimo yabo y'isukura, guteka, ndetse inagarukemo no kurengera ibidukikije. Kuko burya iyo ufite inzu y'ibati, murabizi mu Rwanda abantu bose imiryango yose ifite amazu y'ibati, iyo amazi amanuka icya mbere cyo aracukura aba yangiza ibidukikije, kandi iyo uyafite mu rugo ushobora no kuhira bya bihingwa bimwe na bimwe, ushobora kurwanya inzara, ushobora kurwanya imirire mibi ku bana. Aho ngaho rero tumva tugomba abagore bagomba kumenya bagashyiramo imbaraga bakanabyitabira ndetse bakanatozwa kubikora neza. Ikindi ku bijyanye n'ibitanga ingufu, ahangaha turavuga nk'ibicanwa, abagore nabo bagomba kubigiramo uruhare atari ukumva ngo nkeneye inkwi ngomba gutema igiti. Ahangaha niho tuzashyira imbaraga mu kubatoza no mu kubafasha kubona amashyiga arondereza inkwi, abafite ubushobozi tukabakangurira kugira gaze mu rugo, abafite amatungo tukakomezanya na gahunda ya Leta yo gukora biyogaze. Icyo gihe ibyo bizadufasha mu kurengera ibidukikije. Ikindi dufite, murakoze cyane, amakoperative y'abagore batishoboye bafite ubushobozi buke, nabo twumva tuzabafasha kugira ngo bagire uruhare mu kurengera ibidukikije no guhangana n'ingaruka z'ibihe, cyane cyane tubafasha tunabakangurira kubaha amashyamba, tubakangurira gutera ibiti ndetse no gutera ibiti muri ya mirima yabo. Akenshi usanga ari mitoya, bagateramo ibiti bitangiza imyaka ariko bishobora gufata ubutaka. Ibyo ngibyo na byo tuzabigeraho muri ya mahugurwa na muri bya kampanye, muri bya biganiro. Ariko nanone ntabwo ari rezo dusanzwe izakora yonyine, tuzakorana n'inzego, cyane cyane inzego zishinzwe ubuhinzi, kugira ngo dufatanye kugera ku musaruro ufatika mu kurengera ibidukikije. Ikindi twabonye yuko bariya abategarugori nagira inaka ivuze ku bijyanye no guteka rwose, tuzashyira imbaraga mu buryo bwo gukoresha amashyiga cyangwa se imbabura zironderezwa inkwi. Ikindi tuzakangurira n'abagore kumenya amakuru ku bijyanye n'imihindagurikire y'ibihe. Usanga dufite serivisi ya meteoroloji mu Rwanda, aho batugaragariza hari imvura nyinshi, iki gihe nta mvura ihari, iki gihe imvura izaba ari nke. Ugasanga iyo udakurikiye amakuru, kuko icya mbere ni amakuru, iyo udakurikiye nk'ayo makuru, abagore baragenda bagatera n'abagabo babo bagahinga mbere, noneho ya mvura ikabashuka, kandi ari imvura y'iminsi mike, babona imvura yaguye ya mbuto bafite bakayitera, hanyuma izuba rikaba ryinshi. Aha ngaha rero naho tuzabakangurira uburyo bajya bakurikirana amakuru ku bijyanye n'imyenda gukirehe bakoresheje amakuru dukunze guhabwa na meteorologi n'ikigo cya meteorologi. Ikindi tuzareba uburyo hakwiyongera ikijyanye n'ikiguzi. Murambabarira
Hey, nta kibazo, ahubwo reka tuze kugaruka kuri izo ngamba mukanya n'ubundi kubera ko ikiganiro kiracyakomeza. Iki kiganiro rero burya ntabwo arije nawe tuvugana gusa, ahubwo tugeraho tugafungura n'imirongo banywanya ibijwi rya Amerika bakabasha gutanga ibitekerezo, baba abagira icyo babaza, baba abagira icyo bashima cyangwa bunganira ku byo tuba turimo tuvuga. Ni muri urwo rwego rero twambutse ku murongo wa telefone, tugiye kwakira Bwana Kwizera ikaza mu kiganiro muri Sanga.
Yego yego, Geoffrey Mutagoma.
Uherereye he?
Ndi mu majyaruguru y'u Rwanda, mu karere ka Rundi, Buyoga. Ndagira ngo mbaze umutumirwa, usanga nk'ibikorwa bimwe na bimwe biza bikibanda mu mijyi cyangwa se mu bice byegereye imijyi, ese mu byaro bo bahateganyiriza iki? Kugira ngo kuko kwirinda ihindagurika ry'ikirere bisa nk'aho bigomba kuba mu gihugu hose, tugasa nk'aho twita ku gihugu hose kugira ngo dufate ingamba zigomba kurwanya ihindagurika ry'ibihe. Mu byaro ho barahateganyiriza iki? Nahano mu karere ka Rundi, umurenge wa Buyoga, usanga ibikorwa byinshi rwose tutabibona bimwe na bimwe. Usibye ko mu gihe cyashize habayeho iterwa ry'ibiti, usanga mu midugudu hose twateye ibiti, ese mu byaro ho bahateganyiriza iki?
Bwana Kwizera, urakoze. Reka tukugumane ku murongo kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza. Ndatekereza ko n'ubundi iyi gahunda imizi yayo iri mu cyaro, ariko singiye kubivuga umuyobozi w'iri sangano ahibereye. Reka Madame Uwimana Saverine.
Murakoze cyane. Nk'uko nababwiye, ni isangano ry'abagore baharanira amajyambere y'icyaro. Dukorera mu gihugu cyose, cyane cyane ko tubafite n'abanyamuryango, ndetse umaze kubaza ati mu cyaro bahateganyiriza iki? Nk'iriya gahunda navuze yo gutangira ibigega by'amazi bifata amazi y'imvura mu karere ka Gicumbi, twabigejeje mu murenge wa Rutare no mu murenge wa Giti, kandi ibikorwa birakomeza. Ni ukuvuga ngo iyo gahunda izagera cyane cyane mu cyaro, kuko nibo ba bagore ba mikoro make, nibo ba bagore bafite ibibazo bijyanye n'ihindagurika ry'ibihe, dore ko mu mujyi ntabwo baba bahinga, baba bafite amazu akomeye, baba bafite bya bicanwa navugaga, bacana gaze, abakoresha amashanyarazi, bafite amikoro muri rusange. Aha rero tuzibanda cyane cyane mu cyaro no muri Buyoga, buriya naho tuzahagera. Urakoze cyane.
Kwizera rero uranyuzwe?
Uranyuzwe.
Ngaho komera rero, umunsi mwiza ngaho muri Buyoga.
Yego yego, murakoze.
Radio y'u Amerika ivugira i Washington DC. Umutumirwa wacu ni Madame Uwimana Saverine, umuyobozi w'isangano ry'abari n'abategarugori baharanira amajyambere y'icyaro mu Rwanda. Turavuga kuri gahunda y'imyaka itanu yo guhangana n'ihindagurika ry'ibihe iri mu nderwamo ingamba z'iterambere rirambye. Madame Saverine, mwari mufite ijambo n'ubundi muvuga ku bijyanye n'ubukangurambaga, ingingo zitandukanye z'ubwo bukangurambaga muzakora mu cyaro, mushobora gukomeza.
Murakoze cyane. Ubukangurambaga navugaga ko buzakomeza, hari byinshi bizakorwa, ariko nanone buri wese dukangurira buri wese kubigiramo uruhare. N'uwa rezo de fam tutazageraho, ibidukikije ni ubuzima, nta bidukikije nta buzima. Niyo mpamvu abatumva bose buri wese akwiye kubigiramo uruhare, ntategereze aho rezo de fam izagera, kuko ni gahunda y'isi, ni gahunda y'igihugu. Tugomba kurengera ibidukikije kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza, habaho byaba mu kuramba kw'abantu buriya umwuka mwiza mu buzima kandi umwuka mwiza uturuka mu kurengera ibidukikije. Mu ngamba rero nari ndimo kuvuga navugaga yuko tuzakora ibijyanye no gukangurira abagore mu gihugu hose ibijyanye no kurengera ibidukikije, aho tuzajya tuyitabira ya minsi mikuru yo kurengera ibidukikije, ya minsi mikuru y'uburinganire, ya minsi mikuru tuvuga umugore wo mu cyaro. Iteka tugomba kuba dufite mesaje ijyanye no kurengera ibidukikije. Mu zindi gahunda tuzakomerezaho naho tuzashyiraho amakoperative ari ajyanye no kurengera ibidukikije, harimo kwigisha abagore gufata neza no gucunga umutungo. Mu mutungo wacunga ntabwo wacunga umutungo, umutungo wa mbere ni umutungo kamere, kandi umutungo kamere ni wo utujyana kuri wa mutungo w'amafaranga. Ahangaha rero tuzafasha abagore kugira ngo babashe nk'uko nabivuze gukoresha amafumbire y'imborera aturutse ku biti, ikindi banabashe kumenya gukoresha imbuto z'indobanure kandi babashe no kumenya kuzigama imbuto ku giti cyabo. Niba wejeje ukeza neza, ukeza imbuto nziza, ntabwo ari ngombwa kuzategereza izo uhawe, kuko tugomba gutoza abagore kurya ntibamare imbuto kugira ngo igihe nikigera bahinge bijyanye bakurikije cya gihe, kuko tuzaba twabahaye na za nyigisho na ya masomo yo gukurikirana amakuru duhabwa na n'ikigo gishinzwe imihindagurikire y'ibihe. Ikindi ku bijyanye no kubungabunga ibidukikije, nanone hari uburyo dushobora gukangurira abagore gukoresha amazi yo kuhira, cyane cyane ubu ngubu dukoresha za pompe, aho abo leta igenda ifasha bakoresha za pompe zikoreshwa n'amashanyarazi. Ariko mu bushakashatsi twakoze mu buryo bwo kubona uburyo umuntu ashobora gukoresha bitamuhenze, hari na za pompe zishobora gufasha abantu kuhira imyaka mu gihe cy'izuba hakoreshejwe imirasire y'izuba. Izo nabyo turateganya ko tuzabishyiramo imbaraga. Ikindi nari nigeze kukivugaho mpereye ku mazi y'imvura, bashingiye kuri bya bigega n'uburyo bwo kuyafata, kandi nkangurira n'abadafite ibigega ko umuntu ashobora kugura shitingi akaba yacukura ikinogo mu rugo rwe, hari ukuntu yubakira iyo shitingi akayoramo amazi y'imvura akamufasha mu buhinzi.
Katwakire na Claude Hakizimana.
Mbona kuko nashaka kubashimira gushimira umutumire na mwebwe mwaduhaye umurongo akotse. Hanyuma nongera ndabatera intege kuri nshashiyumvi abo batumire bagize kusanzwe kubwiza imbuto zirobanuye cyangwa umwimbu. Ni byiza rwose kongera baduha n'inyigisho z'ukuntu twabikoresha, kumbure natwe ikiri inyuma muri ubwo buryo tugatera imbere uko hajya itunga n'irya mbere gikurikira bikaduranganya ari uko wamaze gufata intumbero n'inzira irasha. Ni uko murakoze.
Ariko Hakizima, hari gahunda twavugagaho n'ijyanye n'ihindagurika ry'ibihe, n'ubwo n'izo mbuto n'uko kugwiza umwimbu nabyo bijyana, ariko muri rusange ni gahunda y'ihindagurika ry'ibihe. Urakoze cyane ko wateze amatwi Radio Ijwi rya Amerika. Reka twakire na Norbert.
Ni abako Norbert Irindo Ibuyoga. Nukuri icyo gitekerezo ni cyiza cyo guteza imbere abategarugori, kandi abagore bafite n'amahirwe mu iterambere ritandukanye, ariko mu cyaro baracyari inyuma cyane. Ese ko numvise bavuga ngo abagore bashobora kuba bakwiteza imbere mu bintu bitandukanye, bakaba bashyira mu magurupe cyangwa se mu makoperative, ese hari inkunganire bashobora kubona mu buryo bwo kwiteza imbere?
Aha.
Mu buryo bworoshye.
Nkunganire, okay, ngomba ku murongo noneho tubaze madamu Uwimana niba ikibazo cyawe uravuga nkunganire se yifumbire cyangwa nkunganire isanzwe ijyanye n'ibindi bikorwa.
Muri byo byose bishobora kuba sibyo ashobora wenda kuba bavuga tugiye gukora ifumbire iturutse wenda nko ku byatsi n'urugero. Ese hari amafaranga iyo fumbire ishobora kubagurirwa cyangwa se iyo fumbire bashobora kubabwira ati wenda nka koperative hari imbuto zagenwe mu mapepenyeri bashobora guhabwa bakayikoresha noneho bakiteza imbere. Ese cyangwa hari ubwo bashobora gushakirwa isoko bakiteza imbere mu mbuto bahinze zaramutse zeze.
Madame Uwimana,
murakoze cyane. Reka mpere ku cyo Claude Hakizimana uri Bujumbura yaravuze ku kijyanye n'inyunganizi imbuto z'indobanure kugira ngo abantu babone inyimbo ishimishije. Nibyo rwose, ni byiza ko abantu babika imbuto, ni byiza yuko abantu bamenya ko gutera imbuto nziza ari byo bitanga umusaruro. Ndamushimira ko yashimye kandi rwose nawe atubera umuvugizi, kuko ikibazo kijyanye no kurengera ibidukikije no guhangana n'ingaruka z'ibihe turi ku isi hose, ntabwo ari mu Rwanda gusa, cyane cyane abavukanye b'i Burundi nabo tujya tugira ibihe bimeze kimwe. Arakoze cyane, ndamushimiye. Norbert arakoze, aragira ati ese abagore bo mu cyaro baracyafite ibibazo, niyo mpamvu hakomeje gukorwa gutekereza no gushaka kubunganira no gushaka kubafasha. Ariko tubakangurira ko nabo bagomba kumenya ko hafashwa uwifashije, nabo bakagira imbaraga igihe babonye ibiganiro cyangwa se babonye izo nyunganizi, nabo bakazibyaza umusaruro. Kandi nubwo tuzita ku bagore, ndagira ngo mbire Norbert ko ari umuryango muri rusange, kuko twimakaza ihame ry'uburinganire mu muryango. Icyo yavugaga twese bashobora kubona nkunganire, nibyo rwose tuzashyiraho uburyo niba twabakanguriye gukora ifumbire tugire nabo dukangurira kuyigura, niba yakoze irenze iyo akeneye mu murima we. Akenshi bazazikorera mu makoperative, ntaho abantu badakenera ifumbire. Ifumbire nimara gutungana igeze igihe kandi n'imirima yabo babona izafumbirwa igakwirwa, hazabaho no kubashakira isoko kugira ngo babashe kuyigurisha. Ikindi ku kijyanye n'ibyo bakweza, ikintu cyitwa gushaka isoko, iyo ni na gahunda ya Leta. Ikindi noneho no kubongerera imbaraga kugira ngo babashe no kubikora. Turatekereza ko tuzakora imwe mu mishinga izabunganira kugira ngo babikore. Turatekereza ko tuzabaha n'inyunganizi ku bafasha myumvire, ndetse n'abazobereye mu gukora iyo fumbire byinshi ntabwo baba babizi, ariko ni ibintu byoroshye ku buryo kubigisha byatwara igihe gito. Kubashakira abafasha myumvire bakabafasha twiteguye kubikora, ndetse tukaba twanabafasha mu byo mu mishinga tuzakora, mu byo badafite cyangwa badashoboye batashobora kugeraho. Ariko cyane cyane igikomeye ni guhindura imyumvire no kumva ko bafite uruhare mu kurengera ibidukikije no guhangana n'ingaruka z'ibihe. Urakoze cyane Norbert.
Reka twakire na Alexi Ikaze mu kiganiro muri Sanga. Alexi, uherereye he? Ni ikibazo, ni igitekerezo? Na agatekerezo, ntabwo ari igitekerezo. Gerageza kuzamura ijwi, ntabwo akumva. Sa n'uvuga cyane, wegere kuri telefone.
Shimira Leta kuba yashyizeho gahunda aganire ku baturage kubaha ifumbire. Umuntu wese akabona ifumbire ku giciro kitagoranye cyane, ariko nkaba nsaba yuko wakwegereza cyane abantu gahunda kugira ngo buri munyarwanda wese ifumbire ibashe korohera kandi abashe no kumenya n'ibyiza byayo. Murakoze cyane.
Urakoze Alexi. Reka duhite twakira na Pierre. Pierre kaza mu kiganiro muri Sanga.
Ego murakoze.
Ye uherereye he? Ni ikibazo na gitekerezo.
Uherereye mu karere ka Ngororero. Nange nabazaga ibyo biti ni by'imbuto ziribwa cyangwa harimo n'ibiti tubona by'amashyamba.
Urakoze.
Noneho nkongera ngashimira nyine igitekerezo bagize cyo kwita ku bagore mu gihugu. Ni ukuri natwe turabashyigikiye mu byo bakora nk'abagabo tubari inyuma.
No, no, konuko urakoze Pierre, Madame Saverine.
Ya, murakoze cyane, ndagira ngo mbashimire, nshimire Alexi, nshimire na Pierre. Ku kijyanye no kwegereza abagore ifumbire, ifumbire irakenewe, ifumbire nayo iri mu buzima, kandi ifumbire itari mvaruganda, ni ifumbire nziza, ni ifumbire ituma ibihingwa bigira umwimerere, ndetse ni ifumbire dukoresha mu byatsi, mu mborera. Tukaba twiteguye ko si ukuyiregereza, ahubwo ni ukubigisha kuyikora, noneho bakayikoresha mu guhinga kwabo, ariko bakayibyaza n'umusaruro. Abakoze rero ati ni nziza, nshimire na Pierre. Pierre ati ibiti ni by'imbuto ziribwa, ni by'amashyamba, kuri igiti cyose ni igiti, ariko igiti cyiza ni igiti cyera imbuto ziribwa, kuko icya mbere cyo kizera ibiryo, kizarwanya ya mirire mibi, imbuto ziri mu birwanya indwara. Twifuza ko nibura buri mugore abo tuzageraho birumvikana ni mu myaka itanu, nibura buri mugore yagira ibiti bitatu by'imbuto ziribwa. Nubwo waba ufite ubutaka butoya, nubwo byaba ari mu rugo, usanga abantu benshi bashimishwa no gukubura imbuga nini, ariko ziriya mbuga ziramutse zitewemo ibiti by'imbuto ziribwa byatunga abagize umuryango, ndetse bikaba byazara n'amafaranga. Imbaraga nyinshi tuzazishyira ku biti byera imbuto ziribwa. Amashyamba nayo ntabwo tuzayasiga, kuko nk'uko mubizi dufite ahantu hahanamye hamwe twita amanegeka, nk'uko na Leta ibidukangurira n'abagore tuzabakangurira ko babigira ibyabo. Niba hari ubutaka buhanamye butera, dufatanye tubafashe ku buryo ubwo butaka nabwo babubyaza umusaruro, babuteramo ibiti kugira ngo murabizi ko ibiti tugeze ubu ngubu bigenda binishira. Dukenera imbaho, dukenera amakara, dukenera ibiti byo kubaka. Ibyo nta giti tuzasiga inyuma, ariko nta nubwo tuzatera ibiti tubonye aho tubonye. Tuzanabereka ubutaka n'ubwoko bw'ibiti bashobora kubiteramo, kuko tuzakoresha inzobere mu kurengera ibidukikije, mu gutera amashyamba, mu kwita ku biti. Abo bose bazagenda badufasha kugera kuri abo bagore muri iyi myaka itanu, aho tuzaba tutaragera. Ntabwo duteganya guhagarika, tuzahagera no mu yindi myaka iri imbere. Murakoze cyane.
Madame Saverine, birumvikana ko iyi ni gahunda ndende, myaka itanu ntabwo ari migufi. Ntekereza ko wenda ibikubiyemo tudashobora kuba twabiganira mu kiganiro cy'isaha imwe ngo tubirangize, dore tuvuze ku ngingo imwe gusa, ariko ikiganiro gisigaje iminota 19 ngo kirangire. Ngira ngo muratwemerera uko muzajya muyishyira muri gahunda, tujye tubashakisha kugira ngo mutubwire uko bimeze. Ariko noneho reka tujye kuri iki kibazo. Iyo gahunda ndende ityo, birumvikana ko ikeneye amafaranga, kandi iyo abantu bavuze amafaranga kenshi ntabwo ari ikintu gipfa koroha kuboneka. Murateganya kuzakura he uburyo bwo gukora iyo gahunda?
Murakoze cyane. Buriya iyo ufite gahunda y'ibikorwa navuga yuko ubu fite n'amafaranga kuko hari imiryango myinshi yaba ya leta yaba mvamahanga ishyize imbaraga mu kurengera ibidukikije. Muranabizi ko hari amasezerano igihugu cyacu kiba cyarasinye. Ahangaha rero iyo warangije kwiha gahunda ubasha gusobanura neza icyo ushaka, kuko kugira ngo dukore iyi gahunda ni uko twakoze isesengura tukabona hari ikibazo. Icyo kibazo rero iyo kigaragaje ugakora gahunda bigufasha gukora umushinga ushyikiriza abaterankunga bakaba baguha amafaranga. Amafaranga rero ntabwo ari rezo de fame iyafite yose, ariko nayo ifite ibyo ifite, ifite ayifite kuko burya ifite umukozi uzakurikirana uwo mushinga, uzakurikirana iyo gahunda, uzafasha kuyishyira mu bikorwa. Iyo ifite abakozi bazakora iyo mishinga izabyara ayo mafaranga, twebwe tubona amafaranga atari cyo kibazo. Icyari ikibazo ni ukubanza tukumva twebwe ubwacu ibibazo birimo guterwa no kutarengera ibidukikije, cyane cyane ku bagore, cyane cyane ku miryango yo mu cyaro, kutarengera ibidukikije no kutumva gahunda y'ihindagurika ry'ibihe. Kuba rero twarabyumvise, iyi ni gahunda twarayigaragaje ku rwego rw'igihugu. Dufite abafatanyabikorwa sesi na kijinatiri kijina badufashije gushyira mu bikorwa, gushyira ahagaragara iyi gahunda yacu y'ibikorwa. N'ubundi ntabwo baturekuye, kandi hari n'abandi bishimiye ko rezo de fame ndetse n'ikigo gishinzwe kurengera ibidukikije REMA nabo baradufashije, baratubwira bati mushyiremo imbaraga iyi gahunda mu kindi bikorwa ahagaragara. Hari abiteguye kudufasha mu buryo bw'amafaranga, ariko nanone n'abagore ubwabo bakwiye kudufasha, cyane cyane bashingiye kubyumva no kwitabira ibikorwa.
Dukomereze naho ngaho kuri icyo warushorejeho. Ubundi birumvikana yuko n'ubundi gahunda ari abagore bose, ntabwo ari abicyaro gusa, ngira ngo nabo mu mujyi ntabwo bazasigara inyuma, ariko noneho by'umwihariko umugore wo mu cyaro arasabwa iki, akora iki kugira ngo abashe kurasukira muri izi ngamba mwashyizeho mushaka gushyira mu bikorwa? Umugore wo mu cyaro arasabwa iki, akora iki?
Nakoze cyane. Icya mbere gusaba umugore wo mu cyaro aho ari hose, yaba ari utwumva yaba n'utatwumva, kuko tuzabageraho. Ndetse rezo de fame ifite abanyamuryango mu cyaro, kuko ibafite mu gihugu cyose, mu turere twose tw'igihugu. Icyo dusaba umugore wo mu cyaro ni ukubanza akumva ibidukikije, akumva ko ari byo biduha ubuzima. Ibidukikije cyane cyane ngaruke no ku kandi ntigeze ntavuzeho, ntushobora kurengera ibidukikije udakora isuku. Isuku ni bwo buzima, kandi isuku kugira ngo igende neza ni uko uba ufite ibiti hafi biguha umwuka mwiza, haba mu rugo, haba ku rugo cyangwa se ibikikije urugo rwawe. Umugore wo mu cyaro turagira ngo icyo tumusaba ni ukubanza kumva ko kugira ngo agire ubuzima bwiza ku nyungu ze bwite, ku nyungu z'umuryango we, ku nyungu z'igihugu muri rusange, ko agomba kumva ko afite uruhare rugaragara mu kurengera ibidukikije no guhangana n'izi ngaruka z'ibihe arizo zituma habaho kuteza. Agomba gutekereza ko mbuze muri iki gihe cy'imvura agomba kuba afite amazi atari ayo gukoresha gusa, ashobora no kuhira kugira ngo izuba igihe rizaba ryaje azabashe kuhira ka karima k'igikoni. Ariko nanone umushinga wacu twebwe gahunda yacu ntizagarukira kuhira gusa imirima y'igikoni, imirima y'igikoni na buri rugo rugomba kugira akarima gato mu gifaransa jaride potaje, aho ateramo za mboga, aho kugira ngo atakaze amafaranga, asohora amafaranga ajya kugura imboga, kandi imboga no mu rugo rwe zihera agomba kuzitera, ariko akanateganya ko mu gihe cy'imvura yajya zibikira amazi kugira ngo bitamusaba igihe kinini cyo kuzivomera cyangwa se kuzireka zikoma. Ikindi ntavuze tuzakangurira abagore ni uburyo bwo guhinga ku butaka butoya, kuko ubutaka murabizi buragenda bukendera kubera imiturire n'ubwiyongere bw'abantu. Guhinga bya bihingwa byera bibyara amafaranga bifite intungamubiri bishobora kuba bidakenera ubutaka bunini. Nk'uburezi de fame twarangije gukora, navuga ko ari igerageza nka gahunda yo guhinga ibihumyo ari byo mu gifaransa champinyo bashyize mu Cyongereza. Ubundi tumenyereye ko bihingwa ahantu hari hakunda kugwa imvura, ahantu hayerehereye nko mu majyaruguru no mu burengerazuba, cyane cyane mu karere ka Burera niho bakunda kubihinga. Ariko ubu ngubu twakoze ubushakashatsi dutangira tubihinga mu ntara y'Iburasirazuba, ni intara ishyuha, ariko naho twasanze byeze. Kandi abo twakoreye ubwo bushakashatsi babihinze babashije no kugurisha umusaruro wabo kurenza baba abahinze ibishyimbo cyangwa se ibigori bigakubitana n'izuba, bakaba bataragize icyo basarura. Mu gukangurira rero abagore ni ukubakangurira, ntabwo tuzavuga kuri kimwe ngo tuvuge ku ifumbire cyangwa tuvuge ku gutera ibiti, tuzanagaruka no muri bwa buhinzi bwabo, uburyo bashobora guhinga ibihingwa bitwara ubutaka buto, aho yaba afite nka ari imwe akaba yakwezaho ibibyara umusaruro. Kuko nabonye narabikubitiye cyane, igihumyo kimwe kimwe iyo keze bwa mbere kera ibihumbi kera ibiro bitatu, kandi ibiro bitatu ikiro kihame hano muri mu ntara y'Iburasirazuba kiga ibihumbi bibiri. Ni ukuvuga umugini umwe kugura iyo urangura ni amafaranga 350, wakwera rimwe ukera ibiro bitatu ni 600, kandi buri byumweru bibiri urebe. Icyo gihe rero nabyo turimo no gukora ubushakashatsi kubereka uburyo bahinga ibihingwa bidasaba imbaraga, bidasaba iyo mvura, bidasaba izuba, bidasaba ubutaka bunini, kandi bakabasha kweza bakabona intungamubiri, bakarwanya imirire mibi, bakihaza, kandi bagasagurira n'amasoko. Abagore bo mu cyaro rero, bagore bagenzi banjye bose bagabo mu twumva, turabakangurira gahunda yo kurengera ibidukikije no guhangana n'imihindagurikire y'ibihe, mukifatanya na Radio de Femme, mukifatanya n'igihugu cyacu muri rusange kugira ngo turusheho kubungabunga ibidukikije, tubashe kubungabunga n'ubuzima bwacu, tugire ubuzima bwiza, havemo kurama no kuramba.
Murakoze cyane. Muri abo batwumva hirya no hino harimo na Thierry Nshimiyumukiza uri ku murongo wa telefone. Ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Eko, murakoze cyane.
Uherereye he Thierry?
Njyewe nherereye ahantu mu gihugu cy'u Burundi, ahantu hitwa Ingozi, hafi y'ivuriro rikuru ry'ibitaro. Hanyuma rero muri make njyewe ikibazo ngomba mbaze mu ntunge cyane rwose, ndacyari umwana kuko ndi mu myaka 20 n'indwi sindubaka. Hanyuma nkaca nibaza yuko mwebwe mushobora kuntegera mu buryo bwose, kuko mwebwe mbibaza ko muri abantu b'ababyeyi mukuze mushaka kumva ijambo uko riba rigenda uko ariko kose.
Ijambo
njyewe uko umuntu aba yarivuze iyo biba bigana hose, nibaza ko niyo mushobora kuritegera, kuko na karenge bavuga yuko ngo amajambo avugirwa mu migani ngo ariko ngo akaba afite abayasobanura.
Komeza.
Ikintu nagomba mvuge ku ibyo bintu by'ibidukikije tuba turimo turashaka gukora no kurengera, ariko nagomba mbaze nk'abo bantu b'abamama bari ngaho ukuntu nitwo bya gutera ibiti ibidukikije ku iyi si, aha tuba turimo turahinga nyene bimwe tubisarura tubijya ibindi bitu bidufasha mu bindi bikorwa, hanyuma ariko icyo gihe ukaca usanga twebwe twiyibagiye mu bidukikije ku mibiri yacu twebwe nyene. Njyewe nkunze kubona ibi nk'abantu b'abamama, kibura abantu b'abakobwa akenshi shobora kubona umuntu w'umukobwa mu bisanzwe akaba yambaye impuzu.
Teri ngirango urashaka kuvuga ibijyanye n'isuku nibyo?
Abye?
Ngirango urashaka kuvuga ibijyanye n'isuku nibyo washaka kubazaho sibyo?
Yego.
Ya kumvise urakoze cyane. Reka twakire na Fabien dusigaje akanya gatoya hanyuma turebe ko umutumirwa yabasha kubasubiza mu minota 5 asigaranye. Fabien ikaze mu kiganiro muri sanga. Fabien? Fabien ntabwo tukumva, ubwo tugiye kukurekura niba utwumva. Ijambo ni ryawe, niba utatwumva ndasaba hariya ku buhanga bw'ibyuma basubize mikro umutumirwa.
Kananzure noneho ndashaka ko abamama botu bariza ukunyene abigeme kabisa basige mu nyambare yabo twe turabona nk'uko imibiri yacu ikikijwe no kwambara mu buryo butwubahisha ariko bakambara mu buryo buteye isoni. Icyo nacyo gihe nabona ko ari ikibazo nta kuntu twogira ibidukikije ku isi natwe twiyibagiye.
Urakoze Thierry. Urakoze. Reka tureke umutumirwa agira icyo avuga ku bijyanye n'isuku, iby'imyambarire byo bitandukanye, ngira ngo n'insanganyamatsiko yacu. Madame Saverine.
Ku bijyanye n'ikibazo cya Thierry ate imyambarire, aba babyeyi barakoze ikijyanye n'imibiri yacu rwose. Ubundi ibidukikije bihera kuri batwirwe, ni ukuvuga ngo umuntu muri we imyumvire ye n'imyitwarire ye azarengera ibindi, azarengera ibyo bitarengera amashyamba, arengere ibyo byatsi, arengere izo nyamaswa, arengera ayo mavomo. Nayo nagarukaho cyane kuko usanga leta ikora amavomo ugasanga abantu barayangiza kandi aribo bayavomagaho. Kugira ngo ibyo byose ubirengere ugomba kuba wowe ubwawe uri muzima. Kugira ngo ugire ubuzima ni uko waba wigirira isuku. Ahangaha rero rwose ntabwo nananirwa kuvuga yuko ngo nananirwa gushishikariza abo bategarugori, abo bakobwa, haba ibijyanye no kugira isuku ku mubiri wabo, no kugira isuku aho barara, kugira isuku aho birirwa, ndetse no mu mashuri kugira isuku aho bigira abana bigira. Isuku ni isoko y'ubuzima. Kurengera ibidukikije nta irishihera ku rugo, ntabwo wajya gukora ibya kure yawe iyo hafi yawe utabyenze neza. Fabien ati imyambarire, ibijyanye n'imyambarire tuzabishyira mu kindi kiganiro. Reka turebe ibidukikije kandi n'iyo myambarire nayo nk'uko wabyifuzaga. Ibidukikije n'umubiri wacu uradukikije, nawo ugomba kurengerwa no kwambikwa, nabyo twazabiganira ubundi.
Ye Madame Saverine, rero turagenda tugana ku musozo w'ikiganiro, dusigaranye iminota 5 gusa. Nagira ngo tugaruke duse n'abagana ku mwanzuro cyangwa se ku cyo ingingo y'ingenzi mwumva mutava muri iki kiganiro mutavuze. Nari mfite ikibazo cyo kwibaza niba iyi gahunda u Rwanda kuyishyira mu bikorwa rwonyine, ndashaka kuvuga umuryango wanyu ko uri mu Rwanda gusa, kuko nagumye numva hari n'abantu b'i Burundi n'ahandi, nibaza niba hari imiryango nk'iyo mufatanya mu bihugu bidukikije. Ariko ndabona wenda umwanya utari budukundire kujya muri icyo kibazo. Reka mbahe mikro twumve icyo kintu cy'ingenzi mwumva mutasoza ikiganiro mutavuze.
Kandi ndabanza gushimira ijwi rya Amerika kuba mwaduhaye umwanya. Ni agaciro muha umuryango wacu Rezo de Fan, ni agaciro muha ibyo dukora, ni agaciro muha iyi gahunda yo kurengera ibidukikije no guhangana n'ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe. Ndabashimiye cyane. Ikindi navuga nicyo nasaba baba ari abatwumva n'abazatwumva ubundi, ariko cyane cyane ngaruke ku Banyarwanda n'abanyarwanda kazi barahishiwe izi gahunda za Radio de Femme zaba iz'igihugu, gahunda yo kurengera ibidukikije, gahunda yo guhangana n'imihindagurikire y'ibihe. Ndasaba ko yariya buri wese, ntitwumve ko ari iya Leta, ntitwumve ko ari iya Radio de Femme, buri wese akumva ko ari iye ku giti cye, akayitoza umuryango we, ibyo adashoboye kugeraho bikazaza ari ubufasha bujyanye n'inyunganizi. ariko buriya iyo ibintu utarabigira ibyawe, utarabyumva neza, n'uwaza aje kuguha ubwo bufasha cyangwa ubwunganizi ubifata nk'ibintu byoroshye, ushobora no kubyangiza. Bashobora no gutera igiti ugasanga batsinze, ugasanga abantu bagikandagiye. Ndifuza ko buri wese iyi gahunda yayigiriye kandi izadufasha mu kugira igihugu cyiza, izadufasha mu kugira ubuzima burambye, izaduha no gutegurira abadukomokaho kugira igihugu cyiza gifite umwuka mwiza, gifite ibimera, kirimo inyamaswa, kuko nazo buriya zijya hari ibimera. Ndifuza ko muri rusange abantu bose iyi gahunda bayigiriye iyabo, kuko nibayigiriye iyabo kuyibagezaho no kuyibafasha no kubafasha kuyishyira mu bikorwa bizatworohera kubyumva, gukurikira ibiganiro. kuko murakoze kuri ibya Amerika, mutumye dutanga ikiganiro bwa mbere, ariko muri gahunda yacu harimo no gutanga ibiganiro ku bitangazamakuru binyuranye hano mu Rwanda, amaradiyo, amateleviziyo, social media n'ibindi, iza Twitter na Facebook n'ahandi hose. Turifuza ko iyi gahunda yaba umurimo, yaba ubuzima kurengera ibidukikije. Turifuza ko byaba ubuzima bwa buri wese, bwa buri muturarwanda ndetse n'abatuye muri rusange n'abavandimwe bacu twakomeje guhurira mu kiganiro b'Abarundi.
Madame Saverine Uwimana, umuyobozi mukuru w'isangano ry'abari n'abategarugori baharanira amajyambere y'icyaro mu Rwanda, ndagushimiye cyane kwitabira ikiganiro muri Isanga hano ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane, muzongere mudutumire twiteguye
cyane rwose. Nshimire kandi na Aloise Bigirimana wamfashije kugezaho telefone zanyu, wabahamagaraga hirya no hino aho muherereye, ndetse na Al ku buhanga bw'ibyuma. Namwe mwese mwari muteze amatwi iki kiganiro aho muherereye hirya no hino ku isi, mbararikira gukomeza gukurikira ibiganiro by'Ijwi rya Amerika. Kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma, amahoro n'amahirwe kuri mwese.
Americana iwanyu mu ntara